Mix.
Problems over here.
The official, exclusive from Hot Vibes.
Microphone. Yeah. Microphone killer.
Ladies and gentlemen,
SG's life.
This is 408 Empire High Class Music.
So my gaming.
Bossini Hamidi.
Team Flex upon the mix.
What any corona? Injini ni popo. What any corona? Kuve paya ni popo. Maledishan, nga wa imba buchongo. Teti ni mbapende nangu wese for mulongo. Kuna, tene noko dekumento. Wipusha wakali, ika kweva dokumento. Teki wante nangu wawa no musheto. Beisana mazeto, kulino kai chena win. Delela, delela. Ine win, delela. Ine win, delela. Epo ndingo poli, ukai chena win. Sora papa, wiki soja, wika vepe shobu chushi. Ngoli patopu na esapo katundu yowe mkushi. Nga chilembi ngombe ya pena. Nekamba kapapa tate na chiopena. Yala magozi nale puse neni we rapa. So pala minangola yufati ni we rapa. Ndipa mulilo ndako kwa uloru wani. Na uso wana ni nindenge lolu wani. Ni wewo nani, se shobu nani. Na ineni munda ipusha ineni newo nani. Bote ni corona, inji ni nifoku. Kwati ni corona, kuvepa ya nifoku.
Exclusive from HotVibes.co.
Caribbean game, Pumava.